waa burama ma wax arabtaa sida ss khaatuma ay uga hosbaxday somalia in uga hosbaxdo mise waxaad tamaninaysaa in maalin un dib lasugu soo laabto?
horta marbaan jeclaa rabooqoy wada joogaa inay koonfur la midoobaan oo siqaba de 10 sano ka hor iyo xisaas laakiinse hadda waxaad og tahay de dalkeenii inuu system federaala qaatay
was
labadii reer ama saddexdii reer ama afartii reer ee meel wada deganaa inay maamul iyo samaystaan maro tashaan waxa weeyaan inkastoo dhibaato badan oo kato hadda dowladnimadeeniba dee ay carqalado ku yihiin maryaha badan inu tolnay anigu hadda waxaan ayiidsinahay reer awdal inay marada tashaan yaan hadda ayiidsinahay
halkaa istaaga
halkaasan taaganahay hadda
demadiga markaas unity raadinaya nimcaano
sootan kulan ku sheegaya horta midnimada haddana gunta hoose laga soo bilaabin de baarka lagama bilaabi karo
way
anigoo haddii aan cawaalaan gobolkayga kasoo taagin waqooyiga kaleta ka taagi kari maayo marka aniga inta laiga wareystay xaq u lahay inaan ka warrabo ayaan rabo inaan gaarsiiyo talada
marka firdhiyihii waxaa tahay awdal
dabcan
halkii wax ku maraya had
horta ma dhowi macnaha hadda waxa weeyaan hadda reer awdal intaan diyaar ka hinba badan marka shacabka laga tago intaan diyaar ka hinba badan ka kulaah dadka talada ku matalaa siyaasadaha kala duwan ee geeska ayaanan diyaar u ahayn inay ummaddan su keenaan way xalkooda raadiyan.